kila kitu. Nimekuta message na misko alikubipu. Sala sala, ulienda jana usiku. Eti kapenda show msafi, ulisafisha msitu. Yani kila siku tukote, kumbe unanizunguka. Moja na mahaba yote, kumbe waficha makucha. Meseji nyingi sana nimesha zikuta, singine sijazi soma ningekufa. Nilipo na picha za mafuta, nika kusaidia ya kuzifuta. Kuna beni daktari, adidoto dalali. Ilachana na wile mne wa mtu, tamoji wa tindikali. Natamani kukwacha, uende. Ila moyo nataka nikupende. Najilaumu kila siku mimzembe. Ila moyo nataka uyajenge mapenzi. Natamani mapenzi ya dumu, ila mwenzangu waweka sumu. Sipendi kukulaumu, ila napitia wakati mgumu. Kila wikendi upo Kisumu, unadanganya ni majukumu. Kumbe upo kwa rumu, unampa utamu wana kuchumu. Why you cheating on me? Cheating on me. Stop cheating on me. Cheating on me. Why you cheating on me? Cheating on me. Stop cheating on me. Cheating on me. Simu nzito, nimeona meseji ya Davito. Kumbe bezi mwisho, una mtu anaitwa Filipo. Kipindi mimi sipo, alikuwa na kuonga mishiko. Na hapo ulipo, amesha kupana uja uzito. Yanasifiwa mapenzi, minachukia mapenzi. Kumuamini mpenzi, siwezi tena. Chunga mafrendi wa mpenzi, pisafari weekend. Wakiona nye mapenzi, ndo basi tena. Akipenda senti, ata kuchitikisa mechi. Bando wakipenda mechi, bila senti utapigwa benchi. Natamani kukwacha, uende. Ila moyo nataka nikupende. Najilaumu kila siku mimzembe. Ila moyo nataka uyajenge mapenzi. Cheating. Why you cheating on me? Yeah. Cheating.